ngati mukundimva kose kumene muli mungo chimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhalaso chi mozimozi mosa atanthawi tieni timve mau athu asiku lalero tiwerenga kuchokera pa Yohani chapter ja 3 verse ya 16 pakuti Mulungu anakonda ziko lapasi kotero kuti anapasa mwana wache wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asataike koma akhale nawo moyo osatha mosiku lalero tienda pamutu woti zochita kuti ulandire kwa mtumiki wa Mulungu pati fili kodi tingalandire bwanji kwa mtumiki wa Mulungu tiyenera kuzindikira chinthu ichi nthawi zambiri timawerenga mawu timapemphera timasala chakudya kukwera phiri kufunafuna china chake kwa Mulungu komano Mulungu sazasika pa ziko lapasi nazatipasa chimene ifeyo tikufuna chilichonse chimene ifeyo tikufuna Mulungu anapereka kale alinacho iye amene wakuyandikira alinacho wina wake pa ziko lapasi kena kali kose kamene upemphe kwa Mulungu sikuti Mulungu azasika pa ziko lapasi naza kupasa komano aza kuyankha pa kukutumizira munthu wina wake naza kupasa chimene wewe kufuna aza kuyankha pogwirisa ntchito munthu wina wake ndipo nthawi zambiri Mulungu amagwirisa ntchito mbusa amene anaika pasi pa moyo wako amagwirisa ntchito malo amene iweyo umatha kumakapempherako nthawi zambiri timalephera kulandira kuzera kwa mbusa wathu timalepheraso kulandira kuzera pamalo amene Mulungu anatikapo kuti tikalandire kuzera mwa iyeyo kodi nanga tingalandire bwanji kuzera kwa mtumiki wa Mulungu tingalandire bwanji kuzera pamalo amene Mulungu anatikapo masiku athawiriwa takhala tikukamba za nkhani yomweyi ndipo point yoyamba tinaphunzira kuti choyamba uyenera kukaona chimene chili mwa mtumiki wa Mulungu ngati wewe ukufuna machiriso ukaone machiriso mwa mtumiki wako ngati ukufuna kuboleza ukaone kuboleza mwa mtumiki wako chomwe iweyo sunaone sunga chitenge ndicho khachokha chimene waona chimene weyo uzalandire ndeno choyamba tikayang'ane tikaone chimene feyo tikufuna mwa mtumiki wa Mulungu amene Mulungu wakhazikisa pamoyo wako ndipo chachiwiri uyenera kukhala munthu olemekeza mtumiki wa Mulungu pamene ukulemekeza mtumiki wa Mulungu umasegula makomo a mdaliso wako musiku lalero tikumva Mulungu akuti anapereka mwana wake yekha kuti ziko lapasi likamasulidwe ziko lapasi likapromosidwe ndekuti Mulungu anapereka kuti akagene anapereka kuti akakhale nawo anthu akawine mizimu ya anthu amene apromosidwa ndekuti chipulumuso chimene chimachitika pa ifeyo pa ziko lapasi sikuti chimangochitika mwachisawa wa ayi zinatengera munthu wina wake zinatengera Mulungu kupereka mwana wake yekha ngati sacrifice kupereka ngati nsembe chomwe chitanthauza kuti ifeyo tikalandire pamafunika kuzipereka ngati nsembe kupereka nsembe sizimatanthauza kupereka zopereka zokha kaya kupereka ndalama zokha ayi komano nsembe ukhoza kupereka nsembe yako ngati thupi lako mau amati kodi suziwa kuti iweyo ndiwe kachisi wa Mulungu ndekuti pamene iweyo ukupereka thupi lako mukusala chakudya ndekuti kupereka nsembe kwa Mulungu kusala chakudya kukhala mpemphero si anthu ambiri amene amapemphera ndikuti pamene ukakhala mpemphero pamene ukakhala mugawo ukasala chakudya ndikuti kupereka thupi lako ngati nsembe pamene ukupereka nsembe ndikuti ukapangisa kuti china chake chikakhale pa moyo wako china chake kuzimu ukawine china chake tena kumaliika thupi lathu ngati nsembe ndikuti pamenepo tizakhala anthu olandira kuchokera kwa Mulungu kuzera mwamtumiki wathu. Tikamawerenga mawu pa 1 Akorinto chapter 15 verse 31 Paulo amayankhula akuti ineyo ndimakumana ndi imfa siku ndi siku kutanthauza kuti siku ndi siku amafa siku ndi siku kuthupi amafa cholinga mzimu wake ukakhale ndi mphamvu pamene mzimu wako uli ndi mphamvu ndi pamene ungakalandire kuchokera kwa Mulungu. Tikamawerenga mawu pa Efeso chapter 1 verse 3 mawu akuti tilandira china chilichonse kuchokera kwa Mulungu kuzera mwa Yesu Kristu. Yesu Kristu ali mwa ife ngati mzimu wa Mulungu ndekuti ndi mzimu wa Mulungu umalandira ndaliso ndekuti kuti ndaliso ukakhale omasuka kuti mzimu wa Mulungu ukakhale ndi mphamvu kukalandira ndaliso ndipo khapo kha ifeyo tikulola kuti mzimuwo ukakhale strong ukakhale ndi mphamvu ndipo thupi likakhale logonja thupi kakhale lakufa ndino nthawi zonse pamene ifeyo tikulowa ngawo tikusala ndekuti tikupangisa kuti thupi lathu life ndipo mzimu wathu ukhale wamphamvu ndi mzimu wamphamvu umene umatha kupanga attract mdaliso kuchokera kwa Mulungu pamene tukakhala moyo ozitaya moyo ozunzika moyo ovutika akuti pamenepo timakhanga tikupereka nsembe kuti tikalandire tikupereka nsembe kuti tikalandire china chake chabwino pa moyo wathu. Tikamawerenga nkhani ya Abrahamu. Abrahamu akuti asanakhale tate wa dziko lonse, tate wa wina aliyense, akuti Mulungu anamuza kuti apereke mwana wake yekha Isaki. Ndipo Abrahamu anapangadi chinthu chimenechi, anali wokonzeka kupereka china chake kuti akhale ndithu munthu ofunikira, akhale ndithu iye amene adalisike kuchokera kwa Mulungu. Iweso ulinayo Isaki pa moyo wako. Isaki pa moyo wako ikuzokhala nthawi imene mangowerenga ma newspaper, ikuzokhala nthawi imene mangoonelera mafilimu, nthawi imene mangokhalira pa social media, nthawi imene mangochenza ndazi zako. Kodi ungayipereke nthawi imeneyo kwa Mulungu pokhala wawerenga mawu a Mulungu mthawi imeneyo, okhala mpemphero mthawi imeneyo? Akuti pamene ukapereka Isaki wako kwa Mulungu, pamenepo uzapezeka kuti zako wayamba kulandira chifukwa ukhangati wapereka nsembe kuti ukalandire chinthu chabwino. Isaki pamoyo wako ikuzokhala ntchito yako, ikuzokhala business yako, ikuzokhala banja lako, ikuzokhala chinthu chimene iweyo umachikonda kwambiri. Kodi iweyo ndi wokonzeka kuchipereka kwa Mulungu kuti Ambuye gwirisani moyo wanga, gwirisani nthawi yanga, gwirisani china chilichonse cha ineyo, palibe chimene niyo ningakukanizeni? Kodi ndi wokonzeka kukayankhula mawu amenewa kwa Mulungu? Isaki alipo pa moyo wako, tiyenera ukapereka kwa Mulungu. Wina ukakhala pa point yonena kuti palibe chinthu chimene wewe ungalephere kupereka kwa Mulungu. Kupereka nsembe ndi njira yoti iweyo ukalandirire zako kuchokera kwa Mulungu. Even as tumiki a Mulungu naonso alipo milingo yosiyanasiyana, alipo ndithu ozozedwa mosiyanasiyana, zimatengera ndi iwowo mmene aperekera nsembe kwa Mulungu, mmene iwowo aperekera nsembe pa moyo wawo pamene ukhala pa dziko lapansi. Kodi iweyo ukupereka nsembe ya mtundu wanji? Kodi iweyo ukuzilesa mwamtundu wanji? Ukuzipata mwamtundu wanji? Akuti nsembe imene ukapereke ikapangisa kuti chiseko kumwamba chikakusekukire. Ndikufuna ndikupemphere musiku la lero, Ambuye akupase kuthekera kukataya moyo wako cholinga ukagene chimene Mulungu akufuna akupase. Akupase mzimu othaya moyo wako, mzimu ozichosa pa ziko lapasi nakakhala ndithu ndi Mulungu, okuchosa pa zinthu za pa ziko ndipo kakhale ukuyang'ana pa zinthu za kumwamba, mu zina la Yesu Khristu.